kwashe ababyina munsiremo kimenashe uri imbute uri munzu twe hanze isuri imangwezu yabure metashe la diebele uzaba zemere icyo ifuza nuwa mutizo ubujene itirahure nigikane nubundi shida nizashira Because when I